champion. I am the champion. Big eye champion. Oh champion. I am the champion. Bandy music champion. Subida, Tiwaliba waka seira nga inze champion. Sachi manya, Tiwaliba waka seira nga inze winner. Wama Tiwaliya subida, Tiwaliba waka seira nga inze champion. No lugendo lwena tandika, lugendo lulungi na yate rozebu nyo. Luli mwe birungi binji, na yate luli mune misambu minji. Oi, lujuda makona, bebe tukola na mobali no ubasi. Nino busungu bungi bosumagira bakuteme kuri hey. Abasajja bakamwe nnyo naye nange ndwanye nnyo emitego ngangi busenyo kyokka n'eggolo kyabateeba sakimanya tewali bawakaseera nze wina wamma tewali yasuubira tewali bawakaseera nga nze champion sakimanya tewali bawakaseera nze wina wamma tewali yasuubira waliwo abanjogereranga ndabagamba sibisobola ezo nyimba n'ennyimbanga bagamba tebibanyumira kati nti z'ensomba buli mwaka nendeeta emikono ne mugiwanika olw'obuyimba obubanyumira olwo sente ne muleeta eno nange ne nkoona abandagala ne mukoonamu mwana waffe wajja nnyo sakimanya kasera nga inze wina wamma tewali yasuubira tewali bawakaseera nga inze champion sakimanya tewali bawakaseera nga inze wina wamma tewali yasuubira tewali bawakaseera nga inze champion. Waliwo be natambula okuva Makerere nze nga ndi ku bigere nalinziza n'amagere ntambuze ku luyimba lwe nali nkoze. Waliwo kyale yangamba nti genda kompyuta temuli sipesi wadde nanyiga nnyo kyampa enajokola ennyo era kati nakola nnyo abawagizi balina nnyo ne Mukama nkwatirako tebolaba this time tuyimba tuyimba tugamba auma sanale wama kati nafuka wakabi auma sanale wama big eye champion auma sanale wama big music champion auma sanale Arafat Peter yo big chief galero sachimanya tiwaliba wakaseera naye